le aso lua o le le vaso na te anei na laulauina mai ai le tala i le tupe a le malo tele ai o le aso tofi ina sa so ai na au mai ai le tali foitau a le taitai o le ituanga i le tala i le tupe na sa auno ai Bill Shorten o le tala i le tupe mua mua le tautupe Scott Morrison ma le pāle mia Malcolm Turnbull e whaapito manu pe manatu whaapito i tangata māu mea ma i lātou e māwalulunga o lātou tutongi. Na ia sauna o fōi sā yeiluna manatu, o le a yeise suinga mai a Malcolm Turnbull i na watula i mai le tofi. Pei ta ia fōlinga mai, o le alava e tau ave le pāle mia ma le tautupe, fua fuanga na whaia i le taimi o pāle mia Tony Abbott.
This budget was meant to be Malcolm Turnbull's justification for rolling Tony Abbott. After Tuesday night, Australians are left to wonder why he bothered. The same $80 billion of cuts to schools and hospitals, still in the budget. The same cuts to working and middle class families, still in this budget. The same cuts to Medicare, to childcare, to aged care, to paid parental leave, to pensioners and carers, still in this budget.
Nā whaalie Bill Shorten, lona popolenga, I le te leo vaenga o le soifuanga ma awaunanga, ua tipi I le tala I le tupe. Na ia sa unua e fitu se fulu maletasi biliona ta la, e mawhaio na ia whaasau ina mai le tala ele tupe, I le isi wha tausanga o lumana I. O lo talia ina ele leiba le fesoa swani e awala ele te pina o la fonga le au whai pi sinisi la iti, a e na whai tio Bill Shorten, I le te leo le fesoa swani mō le au milionea, matangata e mā walulunga o la tau tutongi. Na ia sa unua e le o se whaatau wā, I le wā o tangata mātitiva,
It is not class war for Labor to speak up on behalf of everyone that this government has forgotten and betrayed.
Yeah. Yeah.
Women, young people, pensioners, carers, veterans.
Na ia whaiti o ina swingan au mai e le tala e le tupe, I le mata upu I wha aputunga tupe mō le teimi e litaia I se tangata po le superannuation. Na ia toe wha amanatu le te te e le Labor I so o sisi I tanga, I le lafongo le GST.
There is nothing fair, though, about a 15% GST on everything, and we remain completely opposed to it. And if Australia doesn't want a 15% GST, the only way to guarantee that is a Labor government after July the 2nd.
Na whaiti o ina fo'i Bill Shorten le malo tele, I le va'a o na fuafuanga I polakalame, e tali atuai I whawhitau li li tuinga le tau.
Taking real action on climate change will create new jobs. It'll attract new international investment and power our industries and services. Advocating climate action is hard, and running a scare campaign against it is easy. You should know that, Mr. Turnbull. You've done both of those things. You can't trust action on climate change to a government controlled by climate skeptics.
Yeah. O lele lava o fesoasoani ele malo tele mō tangata Apolisini mo Torres Straits, I le tū ia onga, mga aluenga, ma pui puinga mai le whaia o soli tū lafono, mai wai I na tū mutumu I fale pui pui. Ele ngata I lea, o tangata na sā waina I aso o la iti le whaia I aio soli tū lafono e pei o le whai ainga wha amalosi. Ma le toa tele o tina, o lo o sā waina pēa I tutonu o ainga.
It is wrong that we live in a country which is better at sending young Aboriginal men to jail than helping them finish year 12. We must work to deliver redress for the survivors of institutional child abuse who've shown such incredible courage. We must eliminate the scourge of family violence from our society once and for all. And Labor will ensure women are safe at home and supported in the courts by putting back the funding that this government's cut from community legal centres.
O se tasi o mata upu na whaiti o ina le taitae o le tū wangai. O fuafuanga le malo te le sui ai le aua le tatongi e benefiti o le Medicare. Na sauno Bill Shorten, e le sui ai le Labor le porokalame o le Medicare.
Make no mistake, the 2nd of July will be a referendum on the future of Medicare. In the past 3 years, the Liberals have cut Medicare, they have taxed Medicare. And in this budget it only gets worse for Medicare and the Australians who depend upon it.
Ia onga na toe wha amanatu e Bill Shorten, le tā ua o le tutusa o a ia tatau, mā vanoa o whānau umai le tunuu, i le tūlanga i le a oa oina, ini a onga e le leilo na tau tūlanga pe a whaatusa I si atunu ui le lorolangi.
As the son of a teacher, as a father of three, and as Prime Minister, I will ensure that every child in every school gets every opportunity for a great world-class education.
Le taitai o le itu wangai Bill Shorten, I lana tali fuaitau I le tala I le tupea le malo tele, na laulawina mai I le pō le asotofina tenei.